MalawiMusic.com.
Hey, yo,
Nyimbo Zet Malawi.
Look, you already know. Ndapeza wachikondi ninkasowa ujapano chimwe mwecho kacho. Komanzanga ndia bale na etisa kusangalala nazo. Ati siwa kongola, alibetola. Ati mpawi usanga kwa niselobola. Siwa ntundu watu, uyumbola. Muka naeza peza muzi unobola. Machisango chandima uu, zimunga chisindandima uu. Winafune atafune koma ine darlingi wanga ndie mweyu. Chisango chandima uu, zimunga chisindandima uu. Winafune atafune koma ine dale wanga ndie mweyu.
Siwa tonze, siwa tonze. Uyo ndi wanga eka, ndi wanga eka. Ndiyo lepela, ndiyo salemela. Uyo ndi wanga, wanga. Alinzo foka, ama komoka. Uyo ndi wanga, wanga.
Ine apa wina azapeza polekira. Uyu ndi wanga simunga ziwe chimene ine ndendi mamu kondera. Nyimbo nae dale tabwena divine. Tungofuno amba nawe. Olo wina safile. Nakonze kukala nawe. Olo watati andi zangile. Wina sinka kale nae. Ntima wanga wanga unavomela.
Tonze, uyo ndi wanga eka, ndi wanga eka. Ndiyo lepela, ndiyo salemela. Uyo ndi wanga, wanga. Alinzo foka, ama komoka. Uyo ndi wanga, wanga.
Stream and download music from www.malawi-music.com.